kana ndo to khakha kana ndo to dipengisa kani ndi bve kha zwongori u kho ḓi lambisa nduri zwo ntakadza musi ndi tshi mutongisa funo ro funana mara u vho ḓi lambisa zwino u vho funwa nanga ṱali nanga bono futi zwi ambaisa ni tshi dzulo ngo gungulo no dzulelo mphumetshela vhukata vhathu ntshi ni vhidza ni dzulo no futa sa rodzani na mukona zwatshi zwi ḓo bora musi zwi khou tatisa ndi ḓo luvhelela zwa ṅwemene a thi ṱoḓi baby sweetie zwatshi zwi khou bora zwi khou ḓisa thaidzo a ri tsha vhonana sa mbeva na tshimange u vho pomba zolo tshikwarani na tshikoloni ni ḓo vhuya lini na matsina ndi zwa mini ho ḓala tsheri dzoṱhe ndi nga fasa na ṱali
Macheleni ndo pfisesa tshifhinga tshoṱhe itshi ni funesa na makhadzi vha vhudzisesa nda vha vhudzesa uri ndi a ni funesa ndi ri why a compare so nne ngeno ndi tshi mu funa so na badzani a ri tsha amba tshikoloni a ri tsha amba a thi hani uri a ri tsha amba mara nne ngeno mbilu i khou amba eshi zwa vhukuma kha ri ambe